wasiwasi burudani za dao sina wasiwasi nimekaa sia zambali napowaza huu superstar wanangu wanapotenga sina muda kushangaa maana nina mtoto mzuri anamtamani amewakataa mtoto rangi ya chocolate mwili mwepesi akitembea kama biti mimi nachana mavesi mtoto mahipsi kiuno kama peni cute zaidi ya resi wanashindana gombana pigana lakini peace and love sitosonga mbele wanasema honey I love you boy nipeleke popote limbadi sipote wanga kai ni mbali she love me every day yeah she love me way mtoto like a chocolate cheki watu wanavyomtamani mtoto like a chocolate cheki watu wanavyomtamani kwa kunona sio kesi I nipi hofu wanafanya I nipi stress kwa kunona sio kesi I nipi hofu wanafanya I nipi stress Nipona mtoto chocolate kuda dadek nampa whatsapp and yo vibe mtoto patabo so heavyweight kakata hewa kitu le nile supply picha linaanza kanuna highlight visa d mala kanfinya kacheka na kutania d lipsi zimechinja kuku jogo kama nimeimba kitu badala na data flow tulikutana kwenye supermarket si unajua makata k nikangusha wale chocolate akakota kanipa mimi hoi dula ya bwana wala kangadani toy nikona nikombe na baraka nipa kitu gani leo si tuko pamoja ne borodani mashallah leo chumbani mtoto kifuani yeri huyu mtoto langia chocolate cheki watu wanavyomtamani huyu mtoto langia chocolate cheki watu wanavyomtamani kwa kunona sio kesi I nipi hofu wanafanya I nipi stress kwa kunona sio kesi I nipi hofu wanafanya I nipi stress ndivo livo ma wala usijali vibajaji wakikushanga napenda unavyokata matozi wana data kuwa na wewe ni fubra moyo umesha data mtoto mzuri chocolate kiwa na miaji ya burudani mzuri chocolate wacha wewe misidani najisikia fubra kiwa dai naona kiss ya noye na ba yeah unidai naona you fly yo Mzuri chocolate kiwa na wewe najisikia burudani no no vibe mzuri chocolate you die you die my crown to life and get chocolate kiwa tu wanavyotamani kwa to like a chocolate kiwa tu wanavyotamani kwa kunona mjani I nipi hofu wala mimi I nipi stress.